Mu Rwanda naho umukuru w'igihugu Paul Kagame yarageje ijambo ku Banyarwanda abifuriza umwaka mushya muhire wa 2018 ndetse anabashimira ibyagezweho mu mwaka ushize. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiruwubusa aratubwira iby'ingenzi byumvikanye mu ijambo ry'umukuru w'igihugu.
Ni ijambo ryageje ku Banyarwanda risoza umwaka wa 2017 kandi ryifuriza Abanyarwanda n'abaturarwanda umwaka mushya wa 2018. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko nta gushidikanya umwaka wa 2017 urangiye wagenze neza. Yavuze ko inzego z'ubukungu, umutekano n'imibereho myiza ndetse n'amatora y'umukuru w'igihugu yatsinze byagenze neza.
Banyarwanda, Banyarwandakazi, baturarwanda, inshuti z'u Rwanda, ndabifuriza umwaka mwiza muhire w'2018. N'ubu dushoje 2017 ndahamya ko wagenze neza, tukaba twarageze kuri byinshi by'ingenzi, kandi nifuza kubashimira mwese. Ubukungu muri rusange, umutekano, imibereho myiza y'Abanyarwanda n'amatora yaduhuje twese akagenda neza, ibi byose twabigezeho muri uyu mwaka ushize.
No kuri politiki y'imibanire y'Abanyarwanda n'abaturarwanda n'amahanga, mu ijambo rye Perezida Kagame aravuga ko byose muri 2017 byabaye nta makemwa kubera ubwitange bw'Abanyarwanda n'abaturarwanda, akabasaba gukomeza intambwe batangiye.
Umubano mwiza mu Banyarwanda, mu karere ndetse no mu mahanga ku isi, byose byashobotse kubera ubushake n'ubwitange bwacu twese dufatanyije. Nabyo nkaba ndibashimira cyane. Ndasaba ko twakomeza iyo nzira nziza tumazemo igihe kitari gito, dukorera hamwe, kwiga, dukorera igihugu cyacu, kandi ari nako twubaka ubushobozi bwo kurinda ibyo byose tugenda tugeraho. Watagira icyasenya ibyo twubaka cyangwa ngo gihungabanye igihugu cyacu. Abashaka gusenya abo bahoraho, ni ngombwa ko batashobora kugira icyo bageraho aho baturuka hariho hose n'uburyo bakoresha ubwo ari bwo bwose. Niyo mpamvu ari ngombwa kubaka bwa bushobozi navugaga, kandi byaragaragaye ko Abanyarwanda dufatanyije iyo twifuza byose twagiye tubigeraho. Igisigaye ni ukubikomeza ngo bihoreho ubuziraherezo.
Gusa imbwirwaruhame ya Perezida Kagame irasa n'iyirengagiza kubyo akomozaho ku mibanire ya bimwe mu bihugu byo mu karere n'u Rwanda. 2017 irangiye, u Rwanda rurarebana y'ingwe na Uganda, rukomeje kurebana y'ingwe kandi n'Uburundi, bihugu byakunze gusangira kabisi na gahiye. Perezida Kagame yasoje asaba Abanyarwanda kudatezuka ku nshingano zo kurinda u Rwanda no kuruteza imbere. Bimwe mu byiciro Perezida Kagame ashishikariza guhagurukira guteza imbere u Rwanda, aragaruka no ku rubyiruko.
Cyane cyane mwese urubyiruko rw'u Rwanda, iyo ntego nkuru yo kubaka no kurinda ibyo byose iratureba twese. Buri umwe akwiriye kugira uruhare rwe. Uyu mwaka mushya muhire mbifuriza mwese rero uzatubere intambwe ndende muri urwo rugendo rwacu rw'ubumwe, amajyambere, umutekano birambye. Mugira amahoro y'Imana.
Birasa n'ibigoranye igihe cyose bikomeje kugaragara ko urubyiruko ruhora mu maganya adashira. Imibare yo mu 2017 umwaka urangiye iragaragaza ko abarangije amashuri yisumbuye badafite akazi bari kuri 35%, barangije amashuri makuru na za kaminuza bo bari kuri 27.7%. Mu gihe umwaka wa 2018 watangiraga, abantu benshi mu duce barimo baranzwe n'urusaku bawishimira, bamwe barimo babyina. Uyu wacurangiye abandi mu karere ka Nyarugenge twamubaje igisobanuro cy'umuziki we.
Ubuze ibyishimo ku bantu bose babyifuza kwishima, nanjye nihereyeho. Ndavuga ati 2017 ndayisize, ya 2018 niki nakora cyanjye meza kuba nakwishima? Noneho ngavuga ati nubwo ngiye gusaba Imana imfasha, ariko nibyo ngiye gukora bibe neza tu, bibe umunyenga. Urebye nareba tu ibintu ni umunyenga kabisa. Ni umunyenga gute? Urebye mu magambo make, hari ibyo usaba Imana ikagufasha ukabibona, hari n'ibindi usaba Imana ntibiboneke, ariko byose nyine tu ushima Imana ukavuga uti nyagasani ushime kuba wenda nyumbe kumuka abazima byonyine.
2018 urashima Imana gute? Urasaba Imana ite?
2018 urebye n'intego, wiha intego muri wowe ukavuga uti nyagasani uzafasha nzagere kuri iki ngiki mu mwaka nagiye gutangira, nabyo birafasha cyane.
Urasaba iki?
Cyane byinshi kabisa, ntabwo nabirondera ngo mbirangize.
Yarageza.
Okay. Ndasaba kubanza nazaragiza undi mwaka nyume kubuka abazima, niyo cya mbere cy'ingenzi. Ubwo
umwaka wa 2018 watangiraga mu mujyi wa Kigali kandi humvikanye turitswa ry'urufa ya rw'urumuri ryamaze iminota ibarwa mu 10 mu duce twa Mont Kigali Rebero na Kimihurura. Ehe kabagira ubusajwe rya Amerika I Kigali.